musicpromos.com.
From the day that I met you, girl, say luzali lupana. Walukata gemu ya pusana nga bafana bafana. Nachulo body na kabuti kwa mama mula wako samatasha. Fanika kuchoina kampani. Kampani. Choina kampani. Kampani. Na wakachule mu kampani. Kampani ni kampani. Hey, kampani. Hey, alata wakachule nga vila wa mugugulu wale kupishamo. You need to enjoy. Life is a blessing, baby, teshamo. Kwanza ni we umwelela. Akumona ve desparati tatasha. Wande uza kamwalila. Ulimweche sana ikaisha pochimo. Especially me. Ajaji, ajaji. Kazi wa mushe na vision. Safu nikakusia kapezeka mu this generation. You deserve better. Noti kulila deli munga kanimbo kanga kungala na warongu ninomu. Koma kupasa mutima warongu sinomu. Hala kukanyo kufuala mamini.
Naya kudeka pwa fwaya mama mini. Dada la kupela pona one penny. Koma muku angala la posa ten penny.
Una mumira, tell me what you see. You are the queen na majesty. Uyo mubili ni majiki. Haya kumutima mpoka maki. Waniga kujoina kampani.
Kampani.
Joina kampani.
Kampani.
Na wakachule mu kampani. Kampani ni kampani. Hey, kampani. Hey,
alata wakachule nga vila wa mugugulu wale kupishamo.
You need to enjoy.
Life is a blessing, baby, teshamo. Kwanza ni we umwelela.
Akumona ve desparati tatasha.
Wande uza kamwalila.
Ulimweche sana ikaisha pochimo.
Especially me. Ajaji, ajaji.
Join a company.
SikeMusicPromos.com.